bomako do so yogabe na hulta wiide dido imadraji di hani wadede no dum tidiri fuf yogabe kay holliti di kana e wi be do ngurdam natidani hon dido fartiji
ma fuuri gardi
nafa mun hani ewede wana kebal mun sandari du nafa himbe fu hani ewede wana nafa neddo gortan misalu sini nyaw lañi tawa himbe hewbe jonkijim e mursete do makko mi emila wana sabe rafindena go na nyaw atta himbe daranade yirwere mum ben akilaji bondi wadde hewbe ananata e terrorisme den no den kan darade habude e mudum ko fawi do kabaru nyaw o dabireji biyaade di kani teddinede
les mesures barrières
at sembe kay jabana fi ngo hakillo be holti wiide dido imadraji din lato sababu kebal mabbe e leede do landule de kambe kumani be kawar mudum be ngatana hakillo kala ko hasindina dum ko holliti Adama Traoré horojo fedde dental RCCM Mali
c'est une activité
golle e do kebal golleji ngatteedi le festival galdu ana jogi nafa sanne ede andi himbe be embargo wada do mu en kadam no jirwinira golleji mabbe bangal fina tawa tawene di golleji ana jogi nafa sanne bangal hakillo ngadam fahim ndokki ra hakillaaji gonda le jam e deejal yidum golle ono golle goddo ko fawi do kabaru hawritingol jama mi lanto on yal himbe kawtata le misi deejina nenno ko mbiyami artiste kanya himbe humini be fina tawa ana kaani teddinede
kawrute festival yo jam wonande kebal dum ko holliti dunke kebe Abdul Karim Jamutene o beedi wiide dun hana fi njeboden ko men sabi kulbinali yimbe le yogabe ngadata fewde meden
okune ekonomi ni
leedi wawa yirude sini ko himbe wobbe ngatta watta festival ngadi watta fa cotten kulleje mo neten kollen ko andudden dun eidan kebal leedi ndi sini on dari triangle di balafon kwatte sigaso himbe duran burkina ko duwar leede godde walde hawde hen jomme otilaji keban nafa hen jomme mobilaji du keban nafa le mudon mon fu dayan ko hebi le on wattu sandari tan le wakkati gotel golle an hebe nan no tid alla o wori ni munibe dum kani daranade golle
docteur s'adapte
wakka jun on wundi wadede kawtal jeddo bal haabe lullingal festival ogo bagna gal segu ardun na sarta lirwarurundu.